Oh yeah, this is Crazy on the deck.
Yeah, yeah. Got that the music promotions. Yeah. Crazy C1. Steiner. The black melanin. Niziba baby kujizuma kondwela. Kunipeza na mugazi winango. Niziba baby kujizuma kondwela. Kuniona na mwana wachinondo. Siri chitira sikufuna kwa anga ni mavuto. Yamene ya lengeza kutine ni mukonde. Ni magonda wewe. Mulungu kumamba ani bed. Sikufuna kwa anga ni njito. Yamene ilengeza kutine ni fomele. Ni magonda wewe.
Hali bed.
Kuchoka basi wa mwenzima wangu.
Don't ever feel bad, I love you the most. Nima konga koche cash kumwana wa boss. That's why I'm in a suicide mission. Kulibe vina nima konga, that's the reason. I only wanna make you happy. Cause I don't have the money to keep us going. Ine nima yopa retardation. So nifuna inkalilile infatuation. Azini konde, inwa unitenga cheda. Before she gets to realize na mukolopa. Zonse, then okwela kuzipailinga. Kaili paliwe, ndie peni za spenda. No kuiva lisa lifestyle ya kufile. No kumangila kaso, then wankala queen. Don't doubt me, dine niza nkala king. We'll stay good together, chape wabili.
Funa connection. Nifuna go connection. Kuli mwana wa bossi. Nifuna connection. Kuli mwana wa bossi. Nifuna go connection. Yeah, yeah. Chokera kumunzi, yeah. Iwe, yesu napunzi, yeah. Taine, yesu napunzi, yeah, yeah. So, nifuna kwa connection. Ndiwe ni makonda, che. Nikonka koche njito. Kuli mwana wa bossi, sini mamukonda, yeah. Niziba baby kujizuma kondwela. Kunipeza na mukazi winango. Iwe, niziba baby kujizuma kondwela. Yamene ya lengeza kutine ni mukonde. Ni magonda wewe. Mulungu kumamba anibe. Sikufuna kwa anga ni nchito. Yamene ilengeza kutine ni fomele. Ni magonda wewe. Noti mwana wa boss. Nifuna connection. Nifuna kwa connection. Nifuna connection. Nifuna ko connection.
Got that the music promotions.
Yeah, yeah.
Yo DJ Sexy Robbie.